ngihlala umshayi weshima beqonda ngeprelude neomegu kwezamsuka ufela qhamuke sishaya uthotoze emgwaqweni ebluwe lestolment ekhobi yomeko nyaweni ufela qhamuke sishaya uthotoze emgwaqweni ebluwe lestolment ekhobi yomeko nyaweni
ayiwezinsizwa izazomfila masenzwe ngile njake kozomthinta itip yami yabiza ngqoka amafila masengcijile nentombi zastream phume nadali funi edubai thola intombi yeshayine nebhukai bakuye bafana ngenqabela ingculazi yemaji sizazogqilazi siyazenze bayasifila seshayindwa intombi zasifila
Blue and it's coming, all the old man.